Scoop Music. Nishike nikushike tupendane, tuende kwetu kule nyumbani. Unipende nikupende tupendane, tuende kwetu kule mtani. Marafiki na wazazi mtani, wako wanakutamani. Roho yangu itaumwa, baby ukenda ukapotea. Roho yangu itaumwa, penzi ukenda ukapotea, baby. Wanina osamu we, penzi urudi kwangu, baby. Wanina osamu we, penzi urudi kwangu, baby.
Ni wewe,
ni wewe wangu, baby. Hey,
oh baby, ni wewe.
Nakutamani, baby. Chibuli, ato mutima gwange kusule yo joni. La vero manyonga woli. Nepo nechiruba lompa kusanyo. Omutima gumbusa baby alagawa. Songa sirina na chenya nukula. Sirina na chenyisa kwa tula. Okuja kukutebe zeyo jewa genda. Eni kwa nochimbuza baby alagawa. Songa sirina na chakukola. Sirina na chenyisa kwa tula. Okuja kukutebe zeyo agenda. Kakalunja kasente sirina. Kate nyumba kakari na koskarina. Kajare simi bakusubisa. Bakutone nobulabo bwesi manyi. Ngeno lave numa muline nyulwa. Mubutufu mwana wewe unisa. Your love is magical, full of practical. Spiritually baby you look like a queen. Chepa kuyimbira kaimba kakunyumire. My pretty girl baby go basinga.
Oh baby ni wewe.
Ni wewe wangu baby. Hey,
oh baby, ni wewe.
Nakutamani baby. Ah,
ni wewe.
Ni wewe wangu baby.
Ni wewe.
Hey,
oh baby, ni wewe.
Nakutamani baby.
Scoop Music.